Remix. London, London, London.
Black Market Records.
Chuma ya toshi Shamra, shamra, kelele, tekebe, kele, sherehe Hadi tunakuwa fosil Shamra, shamra, kwa pati Hadi kabati, mapanti, kati ya mapanti
You know them call me the lion Art kama iron Moto kama lion Coming straight out as iron That's why gani bala You never seen a boy tired Every girl I'm a do over Only me that require Yo, you from the art or no You from the ghetto Sherehe non-stop Every day be la maneno Yo, them call me remix killer Uliza Heno Signing out Lying to another fellow
Dem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem nikafupika napenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu gangang Imebakisha ngwe kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo
Nimekuwa nime lost tu kwa muda Bado fresh na ishep kama uda Mabeshe wali nitokaga kama juda Hey muda bring that thing Ikikuja maze mina vuruga Na icheza tukibazu tukikuga Nina luga we uliza ata buga Hey we buga
Kinipata niko get Wejua nisha jiarin Nisha toka benzima squeeze nipate kwa rin Vaccine nisha get Corona kwangu nibia Tunapigwa lockdown cheki wana tuibia Fanya fasa juwefi yataingia Lamba kitu hapa shusha ikamia Acha maringo na jo wesi over jo Kama upendagi kwa bed Mina pendaga kwa jo
Haka kadem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem nikafupika napenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu gangang Imebakisha ngwe kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo
Mumba bichingamba yo body Nyumira wangenda mupati Atali na sente tafumita lindazi Selecta jefa wakubia dansi Olumba vichingamba yobadi Nyumira wangenda mupati Atali na sente tafumita lindazi Selecta jefa wakubia dansi
Ayabas
Kozina nyuze na
mbibu Anaibu
Ayabas Mazina buga tuze na
kubu
Ayabas Yadawa ya yeba
Otero
Ayabas Ikiba gana kuwa ni
So baby kazali Toto relax Cheza na gashisha Ice na na glass Kitio kwanza marinette Boy child na class Seti kwenye kiti Angalo ebu hold up Excuse me miss Don't be kidding me I see what you carry Are you serving it?
Hey, napenda your smile and your attitude Woo. And when I pick you It's a W
Mpesa narusha kwa simu
Boyfriend of the year
Otanga ni chiki 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 chiki
Girlfriend of the year
Hini remix Akakatem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem nikafupika napenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu gangang Imebakisha ngwe kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo
Aye 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 aye